baby. Ngicela sibambelele baby singayeki. Bayeke bakhulume khulume baqede. Ngowamningo wako sithugether. Sizobaqeda masithugether. Ngeke ngibaleke ngizohlala nawe. Obheke umuhle kanjani we my forever. Ukwini yami uzongilethela indlalifa. Ikhona ebhisi encane lapha ngizobheka. Ukuhlukana nawe seriski ngizoshona. Asithandani baze bafuna ukuba nathi. Cause you are my everyday dream car anyway. Awubatshele ngifuna ukuba usibhali. Ngizokubamba njengecanda wezimele. Uthando lwakho impi but ngizohlula. Ngokoshaye 1/3 wakumuntu uyakufuna.
Baby girl ethi lungakhali. Ngoba wena ungowami. Baby girl ethi lungakhali. Ngoba wena ungowami. I'm in love, in love. Ngiyacela khululeka ngana bantu soze ngakhoza asoze soze ngakhiya
Money wish I could buy myself full package my forever. What what? She come up and she deal it back. She gonna place I when I la la. I'm too proud to call you my girl. On the side of me, baby, me na kuwa. And now I'm baby man, telephone tap. Now I'm a happy na tap. I go shop for you, my baby. Oh, it's the love that drives me insane. I go crazy, love her, bella, ringa kubo.